the boy.
They call me burner.
Platinums.
Now you they make me sit down, they sing this song. Gala, gala. You can't they make me feel like I do you wrong. Jaga, jaga. If you want time, I go give you more. Jara, jara. Today, today, you go give me love. Sawa, sawa. Hey, hey. That's if you walk on my Benz, now my dude. One apaka, one paka, one anita. Esa. When I'm boy, I talk to you, hey. One apaka, one paka, one anita. Esa. That's if you walk on my Benz, now my dude. One apaka, one paka, one anita. Esa. When the boy, I talk to you, hey. One apaka, one paka, one anita.
Adekaburu kwa Mandela. Rudi kwa bibi kinondoni. Ambalulu kunjadela. Mwanangu gigi simuoni. Aje.
Aina ma.
Go down, baby. Give it to them, baby. Ruksa kutunza. So sura so shepu. Mini kimona tabani. Hivi sinura sepetu. Ama ni mwite jina gani. Baby girl, your body killer. Mwendo kama katapila. Migu ya pombe tequila. She the best in my mind. Pamuto bakongo kabila. Madongo lunyamila. And she so city vanilla. She the best in my mind.
Oh, oh, oh.
Nobody sexy like my baby. Tena mwepese kyo kwa bendi. Adekaburu kwa Mandela. Rudi kwa bibi kinondoni. Ambalulu kunjadela. Mwanangu gigi simuoni. Aje.
Aina ma.
Mama.
Ainuka.
Baby shot em.
Aina ma.
Hey hey hey.
Ashika
mkuta. Onyesha ulivofunzo.
Aina ma.
Go down baby.
Ainuka.
Give it to them baby.
Aina ma.
Hey hey.
Ashika mkuta.
Ruksa kutunga.
Oh your god em. Toto nya upoli. Anavimacho mlegezo gololi. Katika game funga tu goli. Atumaliza kimchezo kai goli.
Kirima, kirima.
Anda kirima.
Baby kirima. Kisima, kisima.
Amba kisima.
Naingia kisima. Nizame mpaka chini. Ebo, yani katoto kachafu kama baka. Mina kafanya ndafu na kanata.
Salamu zende kwa Wanjara.
Doni masha kitasa kwenye bunyeru.
Wambie simba kacharara.
Anataka msambwanda kwa bukujeru.
Aje.
Aina ma.
Mama.
Ainuka.
Baby shot them.
Aina ma.
Hey hey hey.
Ashika mkuta.
Onyesha ulivofunzo.
Aina ma.
Go down baby.
Ainuka.
Give it to them baby.
Aina ma.
Hey hey.
Ashika mkuta.
Ruksa kutunza.
Hey hey. That's if you walk on my Benz, na my dude. Wanna pack up, wanna pack up, wanna need a. Esa, when I'm boy, I talk to you.
Wanna pack up, wanna pack up, wanna need a.
Esa,
that's if you walk on my Benz, na my dude. Wanna pack up, pack up, wanna need a.
Simba, my vision, need a. Shame, vile madem zao na wakita.
Yes, boy.